I'll let you know my name.
Shaikale tondolo lelo,
shaikale tondolo pano akwalesa. Nara piumba, baka chumfike chibu.
Shaikale tondolo lelo,
shaikale tondolo pano akwalesa. Nara piumba, baka chumfike.
Leza wandi nalo mbaku, leza wandi nalo
Nevo kuchete kela peshi na yenu.
Leza wandi nalo mbaku, leza wandi nalo mbambe kwe chisumino e.
Nevo kurunduru leshi na yenu. Shaikale tondolo lelo,
shaikale tondolo paro akwalesa. Nara piumba, baka chumfike chibu.
Shaikale tondolo lelo,
shaikale tondolo paro akwalesa.
Nara
piumba, baka chumfike
Twachetekela, ngatwachetekela muluyulesa. Twala chimfya, enatalekelesha bakwe.
Ena mukulu, eutusunga bonse muchalo tulumbanye shina lyakwe. Tuikala tondolo, katushinshimunyesa.
Shaikale tondolo lelo,
shaikale tondolo paro akwalesa. Nara piumba, baka chumfike
chibu. Shaikale tondolo lelo,
shaikale tondolo paro akwalesa.
Music Promos.com.